Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alonze omulamuzi Dr. Flavian Zeija nga ssaabalamuzi wa Uganda. Zeija abadde amyuka ssaabalamuzi adda mu bigere bya Alfonso Winyi Dole yawummudde ku bbalaza lwe yawezezza emyaka 7 egy'obukulu egiragirwa mu mateeka ga Uganda omuntu okukomako okuweereza nga ssaabalamuzi. Zeija leero akedde mu kakiiko ka Paalamenti akasunsula abaweereddwa ebifo bya gavumenti era tutegedde nti akakiiko kamuyisizza. Omu ku boogezi ba ofiisi ya pulezidenti Sande Walusimbi akasizza amawulire gano.
Kati ya maniga Honorable Flavian yatuse ku parliament of course chayalero na atula before the appointments committee na bamba approving us. So yes, in need to bow confirmation about who is that. Yes, indeed, President appointing Honorable Flavian Singer as the new Chief Justice.